Juliet, yet Julie Amin Goonie, yet yet to Amina Baba, yet yet Julie Gina Lako Eli Duguzwe
Baba, yet Julie Amin Goonie, yet to Amina Baba, yet Julie Gina Lako Eli Duguzwe
Utoko and Chocolate Jet to Tuna Choki Tati Ujasame Makosa yet to Come and nasi tuna uasame, hiwali utuase, usi duti, kati kamajuri bulakini, utokue, nayule, muovue mile.
Baba yetu yetu liye minguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye mjina lakoe li tukuzwe. Baba yetu yetu liye minguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye mjina lakoe li tukuzwe. Yetu liye minguni yetu yetu amina baba yetu liye mjina lako eli tukuzwe baba yetu liye minguni yetu yetu amina baba yetu liye mjina lako eli tukuzwe
utobo e chocolate yetu tunuto itachi utasame makosa yetu e Come and see to me, you are some while you to say, who see you tea, Katik, Marjorie Bulakani, who talk away, now you lay, and walk away, me lay.
Baba, yet to me,